Zena binji inga bienya mizanga tendo lumbewe rulina matire Kuyo mundu mota mungeri jerwa moteka Obubenge wa moto kanga buma za bandu Nababubu kabarunja balino mugaso Nebafira mubenja watari alwate Nyonyi ziwa bulijo neziwa bandu Ekari zomo kane zitaya balara Kovaru minyene munga ziri mwabandu Abafira mubiro mbewe relikiriza Misota jivo jabanji nebafa mangu Nesore nkambwezo nezitugo ubuzi Nembwe sura mungwe kuruma notona Enjuze kusura mwezo zitubukigira Mwatu no motivu kwa nekuta umuntu Olumbe lwa ntamaruvi Mire mitego mingi mwetu kwa Zirimba lwa tutekata mbelo Na matireru norumbe rwatuteka banji bafira mutulonga bebase Omulala fayo gerangera munyumya mera jebazikweyo Abafuta omwenge bakira kubujina Nera dugwe fawa kurunga yesoza Nere kamiranga ngava mweva wemese Abafuta omuliro nabo rukunkumuli Abajira mu mayumba abalumye mmeme Omuzira bwe gujja ne gutabago Amataba bwe gajja ne gatabalala Musisino muyaga ne bitugorugana Omusana bwe gujja ne gutabalala Enjala lwejja nayo betugatobala Abafe kikutuko abo bawunikiriza Abafiira mu ntalo bakiirako enfuufu Nalaba ku bafunga enjuki ze zabatta Owamma olumbe lwa kabi Luno olumbe lwa ntamalubi Lulina emitego mingi mwetugwa Tuline mitego mingi nyojerwa tutega Uyita mumaro alireyo wewunya Duba pakira mumawani kukukira kemwanyi Nabantu kubanna bwe bafuse bisoro banja bate mutane bale kangese ubadde Nyigira kwa bonti rulina matire Lumumbo wakzaire yatemura nataona Bakene dia ba Amerika bagezi bate mura Abalala bafata rwabo bafa benjera Nafobu kunyange ngoye ya zera vira Segaze zibikanga nti zeta ura Abafira musike yo jeba fundira Abalala chifundu chawe chechira ngirira Orumbe rwanta marucha Rulina matire runo lumbe rwantama lumbe rwantama lumbe lumbe rwantama lumbe Nafira mu kudoba ngomwa vennyo Naleka obugagga bw'enkumu obutevunya Bambi abamwagala leka abayayana Nze lwankolayo kye sigenda kwerabira Lwanzitaka abagole ku mbaga tebatuuka Tulina ejjoogo n'okulumya byasukka Tukulesa omugole gw'owasanga weeyagala Bambi mu kidaala w'okomanga lwetikka Gwe wamma lwantamanducya Luno olumbe lwatutegatta Tulina emitego mingi mwetuba Lulina matire nja Lulina matire nja Lulina matire nja Lulina matire nja